Grafu na joda to jam not a victim. Can't fall for that.
Nakumi empty sasa wabere kumanjo. Mulite wachira banti na kuo mubongo kuwe ule kuzito. Yeah, yeah. Honestly speaking, till now I'm still thinking. Omtima go wakwe kalaji tell me. Olwaga isa you still failing, yeah.
Perfect people bamba.
Bake
ingaba ya sama.
Bamba.
Utaya gari za kwe basura.
Bamba.
Uzi nyongereze mbwa.
Bamba.
Buffet people bamba.
Bamba.
Bake ingaba ya sama.
Bamba.
Utaya gari za kwe basura.
Bamba.
Uzi nyongereze mbwa.
Bamba.
Simi nasa eno ya ye. Make money katano ya system. Baka singa kubianga ya system. Gwefu na joda tujanga ta victim. Can't fall for that again. Kwenyirida kwa kibaruma. Bwimbaka ne chefu na kibaruma. Echikumba chansala chibaruma. Olavone chibu zina jo chibaruma.
Honestly speaking, till now I'm still thinking. Omtima guwa kwa kalaji tell me. Olwaka isa you still.
Koli wambwa, noli chali wambwa, corrupt politician mbwa, abatukula